waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Shaqaalihii warshadda gawaarida toyota ayaa isugu soo baxay dibadda warshadda ee altona oo ku taala galbeedka melbourne iyadoo u ahayd dhammaantood maalintii ugu dambeysay shaqadooda. Qaarkood ayaa sheegay in dadka ay la shaqaynayeen waqtiga dheer oo ay la mid noqdeen inay qoyskooda yihiin. Damir Djokovic toyota shaqada wuxuu u bilaabay sagaashameeyadii kadib markuu ka soo qaxay dagaaladii yugoslaafiya, wuxuuna sheegay in shaqadani ay bulshada australia ee guudba dhex gelisay. Halkan ayaan ingiliishka ku bartay, waxaan kula kulmay saaxiibo badan oo aasiyaana, kuwa yurubiyaana iyo kuwa australiyaana. Waxaan sidoo kale fursad u helay inaan noqdo wakiilka shaqaalaha ee ururka shaqaalaha arrimihiisa u qaabilsan. Matthew Kingston oo la shaqayn jiray ninkan ayaa ka mid a dadka ka walaacsan hubaal la-aanta xagga shaqada ee suuqa shaqada. Qaar badan oo naga mid ah interview shaqo ma ay gelin muddo 20 sana, wax walbana way isbedeleen intaanu halkan ka shaqaynaynay. Awal warqad yar ayaad buuxin jirtay, maalinta xigtana waad bilaabi jirtay shaqada, haddase wax walba way adkaadeen. Dave Smith oo ka tirsan ururka matala shaqaalaha warshadaha ayaa ka cabsi qaba in shaqaalahan la fanishay inay heli doonaan saacado shaqo oo ay doonayaan ama u baahan yihiin.
Only about 50% of those Ford workers who were made redundant last October have been able to find.
Waqtigan hadda la joogo 50%-kiiba shaqaalihii shirkadda Ford ee shaqadu ka dhammaatay Oktoobar sanadkii la soo dhaafay waxay heleen shaqo full time. Marka waa arrin walaac leh. Ku dhawaad 3,000 ayaa ka qayb galay xafladda sagootinta shaqaalaha Toyota, iyadoo shirkadu u mahad celisay shaqaalaheeda qoraal ay ku tiri dadaalkiina ayaa ka caawiyay Toyota inay noqoto shirkad lagu yaqaan tayada gawaarida ay soo saarto, ahna mid la aamini karo laguna kalsoon yahay meel kastoo ay Australia ka tagtaba. Hogaamiyaha mucaaradka Bill Shorten ayaa ku eedeeyay dowladda inay ka mas-uul ahayd xiridda warshadan iyo niyad jabka guud ee ka jira wax soo saarka warshadaha dalka.
Some people say that that's the way of the world, that Australian manufacturing can't compete. I don't buy that defeatism. I don't buy that white flag of surrender.
Dadka qaar waxay yiraahdaan waa saas haddii warshadaha Australia ay la tartami waayaan caalamka intiisa kale. Anigu ma qabo hadalkaas niyad jabinta ah. Ma qabo inaannu isdhiibno oo niraahno warshado ma yeelan karto Australia. In ka badan 80 dal ayay ka kala yimaadeen shaqaalahan oo ah 2,500 oo warshadan ka shaqayn jiray. Toyota ayaa siinaysa tababaro gaar ah shaqaalaha Ingiriisku yahay luqadooda labaad si ay shaqooyin kale u raadsadaan oo ay ugu biiraan suuqa shaqada. Toyota ayaa sidoo kale qarash ku bixisay koorsooyin lagu caawinayo in xirfado kala duwan la baro shaqaalahaasi. Australia taariikh dheer oo ay ku lahayd samaynta gawaarida ayaa hadda soo afjarmaya marka Holden ay soo xirto warshadda ay ku leedahay Elizabeth ee ku dhow magaalada Adelaide dhammaadka bishan.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10-ka fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. Booqo sbs.com.au xariijin soomaali.